me, baby.
Kama upepo wa bahari, amani unayonipatia. Kwako natulia tuli, kwako sina usemi. Ukiniona nipo kimya, saki kuongea. Ukaniona nadharau, mimi nakupenda, saki nkukwaze. Baby, mano kweli una muhimu gani? Kama mpenzi wangu una huzuni, lishopelekea nidanganye. Mana napenda kukuona mwenye furaha. Mapenzi mtihani, yenye changamoto zake zisizokoma. Ila nimekuchagua wewe kwenye safari. As far as I can see, ni mimi nawe hadi mwisho wa reli. Cha mtima cha moyo, naugua kwa mipira sipokuona my baby. Ukiniacha ntadeni, girl you know I can do without your love. Without your love,
baby, you can count on me anytime you want me. Oh no, you don't have to worry, you not hold you down. Any worry that you got, baby, you can put it on me. Yeah, like a band of sana, come and come and come and come.
Namanya kunya kuma pikir tak.